And here's a song I'm going to dedicado a mis amigos colombianos, Jean-Raph Lumbé, with the song Antoinette Nalinga.
ba pesinga chance ngai na vanda na mobali oyo intellectuel na remercier Dieu motindo ba pesinga chance ngai na vanda na mobali oyo intellectuel. Tindo a pensinga chance, gaina vanda na mobali oyo, intellectuel, na remercie Dieu, motindo a pensinga chance, gaina vanda na mobali oyo, intellectuel.
That, of course, was L'Incomparable, Le Professeur Vata Mombasa from his LP, L'Incomparable Vata Mombasa from 1982. We heard the special 82. We heard the song called Go Gaston. Before that, Jean-Raph Lumbé from the LP from 1983, Renaissance Volume 1. We heard the song called Antoinette Nalinga here on Ambiance Congo. I'm playing all old LPs for you today. I hope you've been enjoying it. This is my favorite kind of music. I hope you're just enjoying the heck out of it today on this hot summer day. Give us a call here, area code 804-649-9737. Let me know what you think. With summer here, the James River or your local pool can provide relief from the heat. The City of Richmond Department of Fire and Emergency Services reminds you to follow some simple steps to stay safer around water. Ensure that everybody in your family learns to swim well. Always swim with a buddy, never alone. Don't leave children unattended near water. Have young children and inexperienced swimmers wear approved life jackets around water, but don't rely on life jackets alone. Supervise them. Don't mix alcohol and water activities, and know how and when to call 911 in an emergency. You can learn more about James River Park System and city swimming pools at richmondgov.com. And my track list is at www.wrir.org. And here's some information you can hear about another great program here on WRIR.
This is Iverman, all the way out of the Netherlands. And you can hear my music on the other black music, playing all the great black music you don't hear on other Richmond radio stations. Every other Sunday from 3 to 5 p.m. on WRIR, Richmond Independent Radio, 97.3 FM and WRIR.org. Tune in.
That's right. The other black music is the umbrella program for this program, for Ambiance Congo and for the Motherland Influence. And the Motherland Influence will be coming on at 5 o'clock in about 38 minutes. Greybeard will be hosting that, because we usually host it together, but because of COVID-19, we are rotating that program as well. Can't wait to hear what he has lined up. I'm always excited by the programs that he brings to us with his encyclopedic knowledge of black music. All right, let's hear something else. Let's go play some more. Another LP. This is from one of my favorite singers. And actually, the next two, this one and the next one, are two of my great albums. It's from Le Prince Yulu Mabiala and L'Orchestra Kamikaze Loninjisa. Name of the LP is Leo Utatai. And the song we're going to hear is Bayuna.
Nakoma kobela pasi na nzoto Nakabela e motema pe sentiment Lolendo ezalaka na ngai ya pamba Be you know ye ye Ngana leli yo yo Mama 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 Kando tala na zingi mambo kwe Nalibongwa pepinga ake imosaka Akena mote makina nyoso Akena moli motike linga nzoto pamba Bolingwe bungi na londende Be you know ye ye Yo kanaleli yo yo Mama 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 Mapele yo nanzambe bo solo laka Oebi sangatango nini sanza ebi maka Natango ya mbula mapata mazipaka likolo Yanga isanti mezi pamina susio Oli mwe bungi na londende Be you know ye ye Ngana riyo yo Mama 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 Yala tango gana lingoka Lika sulo kola nzoto na ye Na monele kaya na komo ya nzambi Ye papa si ya bolingo mboka mozungu beyu na yeye ngana wiyo yo mama 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 angana belaka mole mae moto yo kolinga linga yote o Koma kobela pasi na nzoto Na kabela emote ma pe sentima Lole meza la kananga ya bamba Me you know ye ye Kala nende na komi zomba u Mama, mama, mama Ma pele yo nanzo mbebo solo laka A ebi sanga tango nini sanza ebi maka Tango ya kula mapata mazipa kalikolo Yanga isanti mezi pamina susio Olingwe bungi na londende Be you know ye ye Uzungi langa u mama 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 Kala tango gana lingaka Boka mosungu Be you know ye ye Kalaga na wiyo yo Mama 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 Yo 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 Ah be you know Binanda yo
Ah ah
Be you know mama
Gaya mi pesi na yo, yo peo mi pesa. Olingo na nga, yo mona ya puta. Tolinga ni lokola, lisano mapendo ekoni. Baninga ya kutu basutuki, bani makiteo. Jeli simanga na loboko, tobi manga na yo. Mama, je t'en prie, on va déception na boya. Nazarina monte mamoko fragile et boya ba souci à la molo et boya ba souci à kolinga. Mama, je t'en prie, oh ma déception na boya. Nazalina monte mamoko fragile et boya ma souci à la molo et boya ma souci à koninga.
Olinga moto ezali etumbu sheri nanga na boya o onyokolongo pamba dinyise makasi na nzoto mama na boya o osambwisanga pamba eseyo comprendre que olingi mwana moto omipesa na motema moko o mwana mama
asiza bolingo na yo eganye mateme. Mabide nyoso na motema na nga okangi, yo azina nga yo. Basusi mama na boyo. Nekango se sheri kitisa motema o. Mapendo ya nga na yo kude foudre, o toko balana na yo.
E porto yo aziza mama, na boya o, o nyoko langa ipamba. Olinga moto ezali etumbu sheri nanga na boya o osambwisanga pamba dinyise makasi na nzoto mama na boya o osambwisanga pamba eseyo comprendre que olingi mwana moto omipesa na motema moko o mwana mama
aziza bolingo na yo eganye batere. Mabide nyoso na motema na nga okangi, yo azina nga yo. Basusi mama na boyo. Nikango se sheri kitisa motema o. Mapendo ya nga na yo kude foudre, o toko balana na yo.
E porto yo aziza, na boya o, o tungisa nga pamba. Olinga moto ezali etumbu sheri nanga na boya o onyokola ngai pamba dinyise makasi na nzoto sheri na boya o osambwisanga pamba eseyo comprendre que olingi mwana moto omipesa na motema moko o mwana mama
asina bolingo na yo eganye batere.
nyonso ya motema na nga okangi yo azina nga yo kasusi mama na boyo lika mote sheri kisisa motema mapendo ya ngai na yo poudre poudre tokomanana na yo.
Ezali etumbu sheri nanga na boya o onyokolongo pamba dignité makasi na nzoto mama na boya o osawisanga pamba eseyo comprendre que olingi mwana moto omipesa na motema moko o mwana mama
aziza boligo na yo eganye batera Bavide nyonso na motema na nga okangi Yo azina nga yo Basusi mama na boyo Nika mote sheri kinisa motema Mapeno ya ngai na yo kude foudre Otoko manana na yo
Ezalise bo ligoto imaka Di chéri, komone langate o Nazali pe baba, lepo mi bali o Lokola yo Nabazi kutue, ozali pe baba Lepo ya basi imao, bango pe balu naka ya bango bato Ezali kaka bolingo Di chéri, komone langate o Nazali pe baba, lepo mi bali o Lokola yo Nabazi kutue Ozali pe naba Leko ya basi imao Bango pe balula kaya bango bato O mwano yo Ozali ka imine Doi shiri Kotungi sangate o Belami Banga kata makambo Nabami kala kolinga yo shiri Kofondre O mwano yo, osali ngayi nini Doi shiri, potungi sangate o Nerani, banga kata makambo Na manika la kolinga yo shiri comprendre
Thanks for listening to Ambiance Congo today. My name is David, also known as DJ Dowdy. Greybeard's in the studio. He's getting ready to set up for the Motherland Influence. That last track was Johnny Bokelo from his LP from 1983, A.S. Biliman, Champion d'Afrique. We heard the song called Okumisi Mimi. Before that, Orchestra Le Canon du Zaire, one of my favorite groups. That was the album with the blue album with the cover of John Poy and Jaski Kambukuta on the cover. We heard a great song off of that one called Aziza Mankor. And before that, Le Prince Yulu Mabiala and the Orchestra Kamikaze Loninjisa with Bayuna. Going to end up the program with something from Le Señor Rochereau. By the way, I've been playing all vinyl today for you, all 12-inch LPs from I've collected during my lifetime. I hope you've enjoyed them. Going to play something from Señor Rochereau to finish up the program from an LP simply called Le Señor Rochereau. I believe it came out in 1970, the same time he did his historic concert in Paris. We're going to hear the song off this one called Mystery. And stay tuned for the Motherland Influence with the great Graybeard.
Mibali toko kufela kaona Kinshasa Mibali bake seni mingie Basusi aloku mugo Basusi mibali esiva Kola tato kumona kaona Kinshasa Banda koko ebomba sekele Basusu bako defaka o Basusu bako ibaka Mato kolanda kabaninga awana capital Eko suka kamakala ho Basusu na lazare Basusu zela ya kitambo Kinshasa, mi bali bake seni mingie Basusu ya loku mugo Basusu mi bali eskiva Kola tato komona kaona Kinshasa Banda koko e bomba sekele Basusu bako defaka ho Basusu bako ibaka Mato kolanda kabaninga awana capital Iko suka kama kalaho Basusu na lazare Basusu zela ya kitambo Kinshasa yombo kabisengo bakolanda kate Mibali toko kufela kamingi bakeseni Alata sekolata epaya zwa mister Mvema etona lipopo kini la kapital
confiance.